kubali matokeo. Kwani furaha yako ndio raha ya wangu moyo. Nakuombea mema kokote unakoenda, tutaonana tena Mungu akipenda.
I wanted you to stay, why'd you have to go away from me? You're the one that got away. Mbona hukusema waenda, waendie nako, waenda?
Why'd you have to go?
Waenda, waendie nako, waenda?
Why'd you have to go?
Anatamani ningeweza cheka nawe tena, tupige story tena.
Nimebaki na picha zako hapa, bado natapa tapa, nashindwa wapi mimi nitakupata. Kweli nashindwa we.
I wanted you to stay, why'd you have to go away?
Usiku na mchana pelea kama mimi aje na kubali kurizani, alafu ndio design unanifanya. Ama maybe ni karma, ulitumwa mimi nilipie zile dhambi zote mimi nishaifanya. For really nauma sana, lakini bado roho yangu inakupenda. No lie, tunaweza delete picha zote social media, but hakuna vile tunaweza delete memories. Jana kwanza mtu wa gasa alinicall kuniuliza kama niliama, ndio alipeleka gasa kafungulia mlango na chali mwingine. Few days after tu nimelipia ile nyingine. Anyway, hatawezi ngoja hata perfume yangu ishe kwa sheets before invite mwingine. Kuna noma, maybe ulinipenda, maybe kunipenda, but vile umenifanya, wajua tu karma yako iko jimi na pigatizi. Please nisahau na unisahau kabisa, asiumi na atijai meet ever, na hata ukiniona kwa ndoto yako, kula vako.